yoga erewbe diwal garwa no gollir denge go digital so dungol e yeyungol fofno lato e lel karalle kesse
indi am faadi matu ido wada commerce en ligne bidon garwa mi nasti der commerce man do en 2020 andi man mi fuddi mi do wadda kuje cuisine man fayande en ladi en kuje longo tataje ledni kawchu en tasaje alfawala ko wala ha hande do habta bani man be heba clienti mi do livra be hande mi habta tasaje
fray hala debbo wala jiba soro fuddi vanki an wani man ne be kam iga 2019 mi do sippa limse tourmeji resamang do gombe si kuje tasaje en man ne man ka jankaran tuka en pede tu
yeyoɓe ɗuɓɓe no sisi dingiral internet kamijaje rendo wano facebook e whatsapp eɓe weɗita hen produit ji ɗiɓe yeyata
miɗon nder good fournisseur en man ɗo ɓeɗo posta article men miɗon laara miɗo pasa commandgal maɓɓe ɓeɗo spjina mi ha agence bo yotta mi ha garwa haɗɗo so to yotti ɗo miɗo mari good de vantam inde to laari ɗo pasanami commande kadi wiya mi yiɗi ni
anin finde sigin créé group to goɗɗo yiɗi ɗo laari ha group man banni tan ɗo o yerɓicinam mi ha privé am to yerɓicinam o waɗa capture je grand prix je mi waɗi go yeccanmi nda ɗo o laari o yiɗi ni to mi wiyamo lowu ceede maka to lowa min bon pasinamo commande to warti o wara o hoota
heɓi duuɓi Fadimatu e Raihana no gollirɗe ngeego digital ɓe inni ɓe ɗanni bote mawɗo e mum
woodi ko ɗon nafami ngam min ma kujeji ɓangle am ɗo hatto noon miɗo sooda noyi miɗo heɓa ribam ɗo fu ɗo nafami
miɗo heɓa en waɗo a wara na tawa yo aɗo wurtida 50,000 plus même to sesumen giyake période de fete en ɗo ka men
kono noon ngeego ka internet no gondi e caɗele ma mbi en naware saabu soodoɓe woɗɓe no janfotoɓe wano sifori
to saɗirmaji ka ɗo wona yake feere ɗon yimɓe feere hosan dongal ɓe yoɓatako ɓe taral nayi min ɗo laara ɗo patɗon yimɓe feere bo yoɓugo man ɗo seɗɗa seɗɗa fu ɗon wala no wala
to ɓe laari bani ɓe wiyama ɓe yiɗi sori nam ne jogay dalaman si to yaake to yottimi hokkititte ceede ma to yottimi lansitaɓe nda kuje ko yotti a yiyam allah jotta kam wala dala mi waɗi haaje man feere hokkam ko nyamande le taki nyamande alamal saare warta a hefta kawane malla bo goɗɗo man wiyama yo faafi citte man ko man maako man
Aissatou Abdourahmane, Voix Fulfulde, Garoua.